Senator Kristen Sinema oo laga soo doorto gobolka Arizona ayaa ku dhawaaqday Jimcihii in ay ka baxday xisbiga Dimuqraadiga iyadoo noqonaysa markaasi mid madax bannaan. Tallaabadaasi oo lama filaan ah ayaa waxa ay timid maalmo uun kadib markii xisbiga Dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden ay si dirqi ah ku heleen aqlabiyadda aqalka sanadka. Haddaba dhibaatada arrintan ay ku keeni karto aqlabiyadda aadka u yarayd ee ay xisbiga Dimuqraadigu ku hoggaaminayeen aqalka odayaasha iyo mustaqbalka siyaasadeed ee senatarada waxaa nooga warramaya Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Maraykanka. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyaheenna Nuur Bukhaari.
Gabadhan ka baxday xisbiga Dimuqraadiga oo goolna u istaagtay ku biirtay macnaha xisbiga maysan biiran laakiin xisbiga Dimuqraadiga ka baxday marka waxay noqotay dadka goolna u istaago independentiga. Waxaan u malaynayaa gabadhan in marka horeba la hadalhaayey oo arrinteeda la sugayay inay ka baxdo xisbiga, labadii sano ugu dambeysay xisbiga si fiican uma aysan wada shaqeynin oo waxay ahayd cagajiid ayay ka ahayd fikir ahaan. Marka wax la sugayay ahayd wax cusub oo yacni xisbiga uu sugayay intiisa badan waana laga warhaayay. Marka wax weyn oo haddaas leeyahay waa isbedeli karaan ma jirto, waayo markaad eegto dadka independent ee sheeganaya iyo xisbiga Dimuqraadiga fikir ahaan waa dad isku dhow. Marka laga fiiriyo dhanka siyaasadda iyo waxyaalo badan ayay wada hagaan oo sida hadda keligeed maa waxay independent noqday waxaa uga horreeyay Sandra oo laga soo doorto gobolka Vermont iyo nin kale asna laga soo doorto gobolka Maine mise King. Marka qofka saddexaadii noqonaya oo noqdo independent
waaye maxamed, marka maxay uga dhigan tahay xisbiga Dimuqraadiga arrintan, inkastoo ay hadda sheegtaba maaragtay in aysan dhaawac weyn gaarsii karin, laakiin maxay kaga dhigan tahay?
Horta xisbiga Dimuqraadiga hadday iyada ka baxdo iyo hadday joogtaba wiil asaa haysta maxaa la dhahaa aqalka oo hadda wuxuu ahaay konton iyo koob hadday iyada ka baxdo konton, marka madaxweyne ku-xigeenka ayaa wuxuu noqonaa qofka dhinac uu ku rido go-aanka oo marka madaxweyne ku xigeen karana wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Dimuqraadiga. Marka weli awoodda waxaa haysto xisbiga Dimuqraadiga. Gabadhaana bixitaankeeda horta way fiicnaan lahayd inay joogto, laakiin fikir ahaan inta badan ku fakir maahan xisbiga Dimuqraadiga, inkastoo ku imaatay kursiga xisbiga Dimuqraadiga kusoo gashay 2018 markii lasoo doortay. Waana gabadha ugu horreysa laga soo doorta Arizona ilaa maxaa lahaa may ilma gabadha ugu horreysa laga soo doorta Arizona, waana qofka koobaad oo xisbiga Dimuqraadiga ku tartama oo laga soo doorta gobolka Arizona ilaa 7 sano. Marka way fiicnaan lahayd inay joogto, laakiin hadday baxday uma malaynayo inuu xisbiga u dhutinayo oo ajandihii iyo siyaasadii sidii loogu talagalay u socon doonaan. Ayadana fahanteedana fikir ahaan kama faydo xisbiga, marka waa wax badan isma bedeli doonaan.
Dhinaca madaxtooyada bal ka waran, ajandayaasha madaxweyne Biden iyo aqalka cad dhaawac intee la-eg ayay gaarsiin kartaa haddii ay dhanka kale isu rogto ama ay kasoo horjeesto?
Wax dhaawac badan oo ay gaarsiinaysa ma jirto, inkastoo iyadaba ay sheegtay in weli ay la shaqeynayso xisbiga, laakiin fikir ahaan ay xor tahay. Ma malaynayo wax badan inay soo ziyaadinayso bixitaankeeda, mana u malaynaya inay dhibaato badan u geysanayso ajandaha madaxweynaha iyo siyaasadda 2 sano u dhiman. Marka weli xisbiga ayaa hogaaminaya aqalka sare oo haysto maxaa ladhahaa awoodii. Marka wax badan kuma wax ay u dhigi karto anigu uma jeedo.
Laakiin ka waran dadkii u codeeyay ee Dimuqraadiga ahaa ee soo doortay ee Dimuqraadi ahaan ku taageeray, soo kuma ahan khiyaano, soo ma dareemayaan in maaragtay ay ka hoos baxday
state-ka dadka kasoo doortay? Mar walbaba dadkaas ayay u shaqeyn doontaa, ama Dimuqraadi ka noqdaano ama Republican ha noqdaano ama independent ha noqdaano. Marka state-ka mar walba state-ka u taagan tahay iyo dadka state-ka yani wixii wax tari karo. Laakiin state-ka Arizona ayaa wuxuu kamid noqday state-yada isbedbedelo oo 2018 gabadhan oo ku tartamaysay magaca Dimuqraadiga ayaa ku guuleysta iyadoo 7 sano laga doodamin state-ka Arizona qof Dimuqraadiga. Waana qofkii ugu horreeya dumar ah oo kasoo baxay state-kaas. Marka state-ka ayaa wuxuu noqday dadka deganaa inay fikirkooda u qaybsamo, qaar ay independent noqdaan, qaarna dad ku fakira xisbiga Dimuqraadiga, qaarna dad ku fakira xisbiga Republicanka. Marka state-ka wuxuu noqday dad isu bedelaayo. Marka gabadhaana waxay aragtay calculation waxay qaadatay ah in haddii tartan ay u socotaa 2024 marka inayna kusoo bixi karin haddii ku tartanto xisbiga dimuqraadiga magaciisa marka taas ay calculation saabta meeshaas ay ka imaanaysaa marka waxay ay istusisay in ay ku tartami karto independent ayna ku guuleysan karto marka stateki dadkii ayaa isbedelo fikir ahaan isbedelay marka wax khiyaanaha ma jirto laakiin ayada mar walba waxay u taagan tahay danta guud iyo wixii statekaas loo dhicin kara ina u dhacayso fikir ahaan waana stateka ayay kasoo jeedaa macnaha doorasho ahaan so marka wax gooni oo dimuqraadiga khiyaana ay ku tahay ma jirto
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha dalkan maraykanka waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay isagoo ku sugan gobolka virginia wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari halkaasi aad nagala socotaana waa v o a oo washington idinkaga imanaysa